ngizokwenza kwenza konke ngifisayo kwenzeke. Sedlulekile izolo sovuka same futhi. Sedlulekile izolo sovuka same futhi.
Oh. nangi pela madla.
Oh. Thank you. Excuse me people, this is DJ Ace.